ngokuba emva koko teva sa kasisa ti esikhulu sesihlwele esikhulu emazulwini othazamna emva koko teva sa kasisa ti amakhulu angamashumi amabili anamane nezinto zonke eziphilileyo ithi awa amadoda amakhulu angamashumi
Oh,